Wakadhani sitaweza BMI kazaliwa Mentani kajiunga Paukwa, pakawa Maisha kawa sawa Hamna noma Ungoma tunasonga Vijana tuungane Tuachane na ulevi Madawa Hata usharati Ah, ni bahati Niko B to the M to the E
Kwa peke yangu Bila ya wezangu Everything was so tight That's when he decided Go join the BMI Tushikane Wala tusitengane
Wala tusitengane
B to the M to the E Together we unite B to the M to the E One heart, one love we stand B to the M to the E Together we unite B to the M to the E One heart, one love we stand
Na brother umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu Jirap ndo ni kurogo juu na kupa tu elimu Kungana ni muhimu ndio tuweze kuhitimu Maisha ni muhimu no kitaka kuhitimu Lazima uwe kwa big team Got the BMI crew Yeah, BMI crew Uwe
kwa big team, got the BMI crew Yeah
Niwala kwenye BMI squad Talking ili kuintertain Give it a try and give it a shot Together we are all equal Niwela kwenye BMI squad Knocking ili kuintertain Give it a try and give it a shot Together we are all equal
B to the M to the E Together we unite B to the M to the E One heart, one love we stand B to the M to the E
One heart, one love, we stand. I don't know why when I was the only one I didn't survive. We hope from BM. I jump trying to survive every day or every night. I jump crying to my ex Sniff dog on the mic. I jump crying for real.
Tunakazana na hali, akilini ni maswali. Nilinu masikini tutakuji tupo mbali kukata jalso kwenye flow bro kwenye mic tuki flow Bidi ya masikini sinifaida kwa tajiri Domana BMI tumeamua kujiajiri Kitu tunatafuta kwa pamoja tutapata Yeah, kwa pamoja tutapata Kitu tunatafuta kwa pamoja tutapata
B to the M to the E Together we unite B to the M to the E One heart, one love we stand B to the M to the E Together we unite B to the M to the E One heart, one love we stand